teddi faydi min calmini kala keɗiɗo ɗo wattu mbiya studio tamani bisimilla moɗo yewtere hettanaɗe sukaɓe kala cakkita yontere ene hannde kikiɗe alal nayyi lewru avril hitare 2021 wonani paali haali ga woni Oumar Weygol Mamadou Sama Seku jawanɗo feere no mbaɗɗa
mbiɗa selli basu fo waɗa sembe seku
jawsude sukaɓe
alhamdulillahi
eyyi hol laati ko jawdami ley mbasuto
sembe kabaruji ɗi anni ɗum woni kamɓe sukaɓe ɓe noddirteɓe chrétien wonɓe ley leydi meɗen nde ɓe gondi jambinde ñalawma hande o fetto mabɓe koɓe noddirta pakko ko ka ɗum e tawde fo ɓe mbi ɓe jogui tiɗalaji ko nayiri bangal ngal musaɗɗaji mabɓe kañum fa yetto no ñaw corona virus o woni ko nayiri bangal tarikiji ley leydi meɗen nde mbiya sukaɓe ɓe tinnoɓe kettino e naɓamɓe fale gawoto ley saha leydi meɗen ndi nokku moɓe noddirta gabi bo hollitidi wiide ɓeɗo sukaɓe ɗiɗon wiyamaɓe fuu ɓe inna goto ɓe anda nono ka oɓe garan famtade ɗum e journal ngal ko woodi toon soɓe kettiniki gaɗen timminireɓe birki sembe calɗi
non tigui jawno feere jamma ko woni mbiyan yambere pak chrétien ɓeɗe
non wori ɓe mbi hitande hikkande tiiɗalaji mawɗum gondi e matede ko nayiri bangal keeɓe ley leydi meɗen ndi fa yettoyo no ñaw coronavirus o wori ka ɗum e tawde fu ndeɗo yambere ɓe mbi ɓe gaɗan ɗum ɓe ndewan ɗati mbiya ɓiɗu ko nayiri bangal coronavirus fa keɓen famtata keɗɗen Ali Cissé
julle pakke ne waran tiɗɗe sanne ɗum woni ko nimsiti maɗo siɗi ɓe suka debbo chrétien
wokleji ɗi fuu ana tiiɗi ñaw covid-19 fo ɗum ana ɗo
tiɗɗala o ka wona ko haaɗi sukaɓe wadde ko yiɗi eɓe anni waddude julde ne yimɓe galle mabɓe nayi guiɗiraɓe mabɓe le teddinde dabreji kollitaɗe wiide ana wawi sakkade ñaw covid-19 o
so gonga o yimɓe ɓe imma daraji muɗum ana fanɗi sanne hikka miɗen gaɗa komi mbawi yella iɗum laato hono noon ɗum wodi waɗirede gad ɗum e tawede muɗum fuu wona noon ɗum wodi hikka miɗen jawta Allah
Allah hollu en ma wori
Oumar Weygol jawɗo feere meman haala joni ko wiyete makeup
sa wi makeup tan ɗum woni maquillage ngaji ko sukaɓe gattata e yessoji muɗum fu fota kamɓe sukaɓe roɓe yalla eɓe ɓeyda gardude noon ɓe mbirata ɗeɗo kuɗɗe ka ɗum e tawede fuu hono andaɓe kabaru callal kay kolliti wirso jomum ana watta tinno wattana hoore muɗum hakkille saabi de wakkati ya tawan ɗum moƴƴa e cellal fa keeɓen famtade fa nde keɗɗen Ali Cissé
kuruma salimata konate gaɗo maquillage lewi mako maquillage won ɗati ɗi hani jokkuɗe
debbo ana hani wadde maquillage ga omo hani tewtude ko ittita maquillage o e guite makko fare makko lelayade omo wawi heɓude bouton aji
lewi dunke en andanɓe kabaru cellal maquillage o jaɓata e terɗe yimɓe fuu docteur sumawro nina suudu dogotoro dermatologique bamako ɗum
maquillage mo gatta fuu ana hani ƴewde tafo so tawi calɗi maɗa ana jaɓa ɗum so tawi maquillage o wala ko watta e calɗi ma aɗa wawi wadde maquillé ñande fuu farati fuu wala hen debbo mo calɗi muɗum heewi neeɓa poudre mo neɓan wala e muɗum hani waɗirde maquillé ngale cuuɗi salon ay to ɗum wona ko teddina
so maquillage o waɗa kano hani waɗirede kutteje muɗum ana mawni sanne
mbiɗen jiya le cuuɗi to maquillage ngaji watte to homo fuu kaaki gollirɗi gotel nawtorto ɗo ana wawi waddude geeƴi ñaw
omo narda rewɓe yaha le cuuɗi salon aji to mooli e maquillage wawi waɗede saabi ɓe goni joguiɓe kaaki muɗum gollirɗi
jonka e jeeya yewtere meɗen minimagga jawno feere minimag meɗen nde ɗo yontere ne meman haala kutumuji
non wori a wofe fe sembe seko hollitinde wiide dewle arandeje kañe dewle joni ɗe kañe sukaɓe roɓe arande fa yettoyoɓe joni ɓe yalla hoɗo fuu sendiɓe hoɗo waɗi soɓe joni ɓe hollitinde wiide ko nayiri bangal muñal ana tiɗiriɓe keɓɓen kanko noddirteɗo madame jabate fatoumata jombana wonko sifi dow hen o andanɗo kabaru hono fina tawa wori le leydi meɗen ndi dow faccitago Ali Cissé
kurtunoji arande e kurtunoji jon en serti wakkatiji ɗi walda hoɗum saabi so yimɓe anawi a sukaɓe rewɓe hande ɓe woni ɓe jogaki muñal e kurtum wona noon min kam mbiran min ɗum homo fuu darde muɗum ana hen wona sukaɓe rewɓe tan fay sukaɓe worɓe kañum en du wona landiniɓe sukaɓe rewɓe hande ɓe yimɓe janguɓe eɓe jogui diplôme aji eɓe jogui ande e juuɗe maɓɓe ɓe kana tampude yella inniraɓe amen ɓe ana joguino muñal sanne ɓuurde sukaɓe rewɓe hande ɓena ɗum ko Allah waɗi inniraɓe amen ɓe jaɓɓi huɓɓude kulleji fa hewi ga worɓe nenɓe ɗu ana serti worɓe hande ɓe worɓe nenɓe ana teddinanno rewɓe mum fay soɓe gala fay hunde koɓe dokkataɓe hoore galle wonno debbo ɗu debbo wonno rewɓe hande ɓe yoppi fa laaɓi hurtagol won sukaɓe rewɓe ɓe milta ko fayi sagguinde fotire galle mumen ɓe anda fay hono suuɗu landinirte minen mi golli golle amen arande e galle amen min gaɗi huɗo hani waɗede yalla rewɓe hande ɓe ana heeɓa muñal nde e suudu muɗum rewɓe ana hani leyɗinade rewɓe ana hani famude wiide ɓe rewɓe debbo ana hani tappude becce muɗum wiya kañum won joon suudu yalla worɓe ɓe du wawa fawade rewɓe ɗe oɗo golle no worɓe ɓe du ana hani andude wiide kañum en woni hoore galle eɓe kaani yurmade rewɓe
yaraɓe na jamane
jawde fere mbiyan tarki meɗen cakkita yontere hannde naɓa en to ɓuran to ɓuri fof nokku tawsa memde haala tariki gabi bo e surgu
a wo fo fe ɓeɗo rimdaɓe ɗiɗon hollitama wiyede ɓen donki famrude fe inniɓe daari fa rewrintinaɓe dow fuu ɓe jaɓay ko sakkiti ko inniraɗo huuɗi ɓeɗo ɗiɗon fur hono fuu ɓe cakkitiri fa keɓen famtare keɓɗen kanko noddirteɗo Haruna Moussa ɓurɗo andirtirede Pele yo andaɗo kabar tarikiji to gawoto komo sifi dow hen
surgonda gabiɗo tariki gonga gaɗɗo hakkunde rimdaɓe goto ɓalejo goto danejo haaɓo waɗi hakkunde ɓeɗo yimɓe ɗiɗo baasi o yettike nokku to fei goto nilayno ɓe jeehi haaɓayade ina mabɓe jinnoɗo dewral warta hakkunde mabɓe fallike ɗon o hunci endu makko ñamo o nardi ɓe e cela haaɓongo o hunci ɗenɗi makko ɗiɗɗe fuu ɓe jaɓayi ina o huuɗiɓe e fuu ɓe mbaytike ɓe latike hayre ina maɓɓeydu waytike latike hayre tariki o so a ƴeewi ɗum hononnon leydi malindi wordi hande siŋaji goddunoɓe a bada hande fay goto holaki
goɗɗo eyyi jaahene yewtere meɗen nam birki sembe calɗi jawdo feere kawrital mbiyen festival international haaɓo ɗum woni fiide bambital mbiyen fuɗɗi keñen bamako ɗo
non wori ɗum woni ngal ɗo kawtal koɓe noddirta ndendori ko le balɗe tati ɗum waɗan ley leydi meɗen ndi le ngallure bamako nde hollitama wiyede yimɓe le hewɓe do garta hawrtinde ley hen fa keɓen famtare keɓɓemo kanko noddirteɗo Yaya Sako yo kanko laami ngal ɗo kawtal komo sifi dow hen
anniya arande o ni woni halde haala jan dewral e narde yalla saria ana sara e leydi mallindi anniya ɗiɗo ɓal o ni woni waddude kulleji fina tawa amen hono sigi le fait anniya tato ɓal muɗum woni waddude sukaɓe le haaɓo fina tawa saabi fina tawa hande ana heedina caggal homo fuu ana wondi yarde ɗati goɗɗi haaɓo ngo ɓe fina tawa amen no miɗen kani tugade ɗum
jawɗo feere mbiyon quart de finale aller ligue des champions no fuɗɗan talatari alarbare warore nde ɗum woni ko holta e ley kabaruji ɗi
non wori real madrid waran fiide e liverpool le on ɗo wattu fuu manchester city waran fewta e dortmund alarbare nde match mawɗo kañum domta to hakkunde paris kañe bayern munich micciteɗen wiide paris to neymar kañe mbappe fuu piyata le on ɗo wattu fuddu chelsea waran hawrita e porto
eyi jawɗo feere min waɗi ɗum timinta kabaruji men hannde de
non mbireten sembe seku ɗo katten kikiɗa hannde dow kabaruji meɗen ɗiɗiɗo kabaruji fan mbawi heɓe dow beme andi to naɓeɓe noddi oɗo numéro via mo 37 321 fa nde fati ɓe jaafi e nokku yewtere meɗen ne noddirten tous o grande ana wara